Usije moyo wako jue mindo chaguo. Na kupenda na kujali, amini baby yo. Naposikia mabaya yangu sima kwamba na kuchiti, sikupendi, nina wanawake wengi sana. Sana. Awataki niwe nawe, awapendi niwe nawe, awataki niwe nawe, nawe nawe, nawe nawe, nawe, awapendi niwe nawe, awataki niwe nawe, awapendi niwe nawe, nawe nawe, nawe nawe, nawe nawe. Kwanza na kula kiapo uniamini, uko peke yako kwangu moyoni, nalinda penzi lako nalithamini. Sasa nununu wananini, siwasikize hao wabaya mami, hawapendi toto uwe na mimi. Uaminifu ni yote baya mapenzi, nachotaji univumili lazizi. Babu na bibi walipenda na enzi, kuna vingi walipitia vigingi. Maneno yao sikuzi, usiwasikize hao wapuzi, wanakata matawi na mizizi, nia yao waribu penzi. Hawataki niwe nawe, hawapendi niwe nawe, hawataki niwe nawe, nawe na, nawe na, nawe, hawapendi niwe nawe, hawataki niwe nawe, hawapendi niwe na, nawe na, nawe na, nawe.
Respect, 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 respect.